lekera omunaku ekitera kufunda nolumbe bwe lutanyaga mwinwa terumala nte mukama kyaterekera omunaku ekitera kufunda nolumbe bwe lutanyaga mwinwa terumala nte ebigambo byamalanga mu kunyolwa nenegumyagumya nanti byenkola biweddemu amakulu mu buziwaawo nange ngeera bw'omanyi okukola kalulu wano akakumunta mwe kalondobera abafunyi nga katulobola yonna musiga era n'omutagimanyi olukaluko lwebongera tusonda ne tuvuga ng'abalalu abato n'abakaddiye abamaledda n'abatandika okukola tuli mabanja ate olaba ababanja nanyusa obulamu atakyawuuna gyosangira nno n'abagwenyusa amayisa olw'okulya obuli obuntu bulamu n'abufunira omuzizi ogumwawula ku bwo kale katonda kakuzizika obuvumu n'osimattuka amayisa gagayinya nnyo obutatya ogwana kwebaza oli n'abangamu n'obutambuza omuzigo ogwemetebwa sikiriza buli asanyusiza engeri ze ebyekikyala kale nze ekyeyali antegekedde nkirabye situma kati kubyakubya muddala gye mpisewagefu ekyendiko kati omukama kyaterekera omunaku kitera kufunda nolumbe bwe lutanyaga mwima terumala nte mukama kyaterekera omunaku kitera kufunda nolumbe bwe lutanyaga mwima terumala nte mukama kyaterekera omunaku kitera kufunda nolumbe bwe lutanyaga mwima terumala nte siye mukama kikyomusanga olaba abazungu bayiyayo baluti naye era tekiyinza engeri sitaani gyasula ntuma abalabe singa siri nti naye omukama kyaterekera omunaku tekitera kufunda nalumbe bwe lutanyaga mwima terumala nti olaba puluuta yalootolola bwe bukya tebyabadde bwe biti kale gwawulira ogiyitanga ndwadde okutokota atyo kumbe mungu kyaterekera omulamu kiwamuye muli nange nanga baali bampita omulalu baawubye luno kuba mukama kyaterekera omunaku tekiwubisibwa muntwaleko ntutatwe ng'alina ente gyeyakamyewaka ne tujja tutuusa eggenya eriva emitala ne lyewuutira leero n'obanga gwakolerera abagete okunnyuka ne weebale n'entasima za wano kyeweresa obulesa aguyita mu kkuto wandibadde kwebaza anyumizaako abalabi agayita makombo ng'obukunkumukafe be batuwa abakopi okwewojjola maama endowooza bwe zityo mwe musibuka ebiniga n'okuboolagana obukyayina ettemu ebifungami mu mitima ejaba ensusu embiririvu ensalo bwekyo nejyebasika amatama banaffa b'ebitiibwa n'osanga oli ng'ayogera ng'omulalu nkugambye n'alimirira kyaterekera omunaku tekitera kufunda nolumbe bwe lutanyaga mwima terumala nte kikikyo kyaterekera omunaku tekitera kufunda nolumbe bwe lutanyaga mwima terumala nte mukama kyaterekera omunaku tekitera kufunda nolumbe bwe lutanyaga mwima terumala nte
obutuufu
utajuliza nsake chijama tama insulo kuche ya galira kare no watu chana susule ya gasa cheole kachitio ngoburi ya kewe buta guani la kawaka alamuza winkanya sebo nze kuhula baba mpita kumuralu abantu wabangi mbwenteke kaza angati wako na batia msana kwebaka gema goma gaga bugira baramu bajuro kukulira mwezi kukonko na jibabuli no babo nze siwa tenda kare mukamono kugaba ngomuralu dalanzani mwebaya ya nilane buziba nibusha msana kwebaza jamanyi tewari ali ashimanyi inamole kubutasibiri zari isi olie donda ni muimbanga mticha utelekelo mnaku techitera kufunda olumbe weru tanyaga muima terumarante sebomu kama choterekelo mnaku techitera kufunda olumbe weru tanyaga muima terumarante kama choterekelo mnaku techitera kufunda olumbe weru tanyaga muima terumarante Nasomo kanchi manyi ne wali walia biba biteke kerabuli azawa ne kubivye kucho sato papanga bulwanga okufuna obabwe chikoyetako pesha janga chicho chikoma one chiba kubate bitera kufunda sato papanga bulwanga okufuna kubate bitera kufunda chajanga chicho chikoma owe chiba erate bikoyetako erote gananga tala uli mwesubi obisi wanga Chomukama chaterekero mnaku, empumbu techinza Nyeziringa nanti chaterekero mnaku, techitera kufunda Norumbe weru tanyaka muima, terumarante Mamange chaterekero mnaku, techitera kufunda Norumbe weru tanyaka muima, terumarante Mukama chaterekero mnaku, techitera kufunda Norumbe